Iwe yuthi kuno amtaye mutocha fuka mona satana vakamocha
Jada Prodigy
Zazo is in the building ladies and gentlemen. Thank you wa Yesu. Thank you mwemfu. Sikomo wa aji Olo supe patari Ni mwemwe kate tacha. Sikomo wa aji. Atfiko, zimenanga fiamne na wapati ewa liyako Marasha fiko, tabeka tanga fia pioro bekata Baipofo ya landa, tishinka tebu vifile Chitika pa mchalo chanfim Chabulanda nga tuleika la life ya mbi Thubuteko no buteko mona file imina Skuke wa kwa tefu mweru wa sumina Teza mzaki achosa mzaki patalo palo Kaya bevi nga nichao ichichalo imwe Hika la safe punch tonga wali ya mofe Nga wachitefi suma kulefu aisha mwefibi Aba fia shiba mbita batuebe Fishinka, gosping nombe ishele tishinka Mweresa tuadila, yesa tutule Mweresa tuadila, mweresa tutule
Thank you wa Yesu. Thank you mwemfu. Sikomo wa aki Olo supe patara Mwemwe mwe kate tacha. Sikomo wa aki. Sikomo wa aki. Sikomo wa aki.
Shibalesa Ziko mwabaji sebalesa Kiaba nika pempa bani yaka Nagufani futa sani kaka
Sewane yati futa kuno Bati nipili batabe imwa kuno
Thanks sebaji sebaki Thanks body won sebaki
Sewane yati futa kuno Bati nipili batabe imwa kuno Thanks body won sebaki Thanks body won sebaji
Man Ni many many, ali good do, ni very very Ni siye ni ndawa 1 to 30 Ali available very very
Man, ni many many, ali good do, ni very very Ni siye ni ndawa 1 to 30 Ali available very very
Thank you wa Yesu. Thank you mwemfumo. Sikomo wa aki Olo supe patalo Ni mwemwe kate tacha. Sikomo wa aki. Sikomo wa aki. Sikomo wa aki. Thank you my Yesu.
Jada wa Yesu.
Sikomo wa aki.
We'll be right back.